temoy mahara imbua i tenei a i tu kuna mai oue koe kia tupu kia hoki a ka hua ki nā mai te maramatanga a tōna wā ko koe taku ara ki te oranga tonutanga ka a ro taku whakapono ki o taurangi me toku pū ki te umari kaki o kupu ka ono tonu ko koe taku ta whara mea nā whakamua ua nā te whakapono e a ko ana au i tō aroha moku iho mai te ato tamakia ora mō ake tonu ka hua ki nā mai te maramatanga a tōna wā ko koe taku ara ki te oranga tonitanga ka a ro taku whakapono ki o taurangi me toku pū ki te umari kaki o kupu ka ora tonu ko koe taku ta whara mea nā whakamua ua nā te whakapono nā whakamua ua nā te whakapono taku whakapono ki o taurangi me toku pū ki te umari kaki o kupu ka ora tonu au taku whārau mea mea ka a ro taku whakapono ki o taurangi me toku pū ki te umari kaki o kupu ka ora tonu au ko koe taku ta whāra mea whakamua ua nā te whakapono nā whakamua ua nā te whakapono nā whakamua ua nā te whakapono